CK Music Promos.com.
Mwachita shanya po.
Kanina.
Toela, toela.
Andalamai.
Hawaiyo. Hawakuza tena chumina warobora mufira muche kwa temako.
Mada mani.
Yeah. Mani uza musi ya tani. Naunga witani. Yeah. Oyo ineo na temwaine.
Yanguwebo. Yeminga pumwe kwef. Chumba kwa taro wakano jane mwatoche. Chara itabe kwa sipari nguma kapuku. Kenteka iteke nguru shikature keye. Kero wefi.
Kawa 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 kawa.
Kero wefi.
Sawa 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 sawa.
Kera bu kera bu.
Nshifuwa yo Bambi is the one and only. Ungufusha wino palenga ndi lonely. Just one touch from Johnny. Nishimu wongo brain in a blowing. Gani mo 18 na mo shock kwenye kupwa. Shakubepe don't fuck kupwa. E type ninga chita introduce kulupwa. Cause uteti tapala na kona kulupwa. I'm so into him sana. Ngambala mina na mutole lomo sana. Nanguwa nganye nda pala mwako zinariza nga mwaka. Wishikandalama
mani uza musi ya Tony. Naunga we Tony. Yeah, wewe neo na temwaine.
Yanguwebo, yiminga pumwe kwe fukoti. Chumba kwa taro wakano jane mwatoche. Chara itepe kwa sipari nguma kapuku. Kenteka iteke nguru shikature keye. Kero wefi.
Kawa 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 kawa.
Kero wefi.
Tawala, bendela pafupi my sugar banana. Spele yanko siya bafana. You know I'm a fly chick, uno manana. Never nichi mponu ambalala. Alete stalishi watuntutu. Alefya chitato we pupupu. Supu dedede la suti gosi. Uyuwe na kutasha pona ma inlozi. Pani uza musi ya Johnny. Don't go out with Johnny. We win it on that tomorrow.
Johnny win it on that tomorrow. Yeminga pumwe kwef koti. Chumba kwa taro wakano jane mwatoche. Chara itepe kwa sipari nguma kapuku. Kenteka iteke nguru shikature keye. Kero wefi.
Kawa 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 kawa.
Kero wefi.
Sawa 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 sawa.
Too much sauce, yangu tatereso.
Kero wefi.
Yatinja kumushi. Wala, kalare karua. Harare.
Kero wefi.
Chilo wacha vireke koiteteshe. Supu njitoreshe. Hapwene katuroleshe. Isha puna sukuru tum. Nero vike poka bum. Ureke tu aktefi umbaka varirati.
Mani uza musi ya Tony. Naungo we Tony. Yeah, wewe wine wanate mwaine.
Yeminga pumwe kwef koti. Chumba kwa taro wakano jane mwatoche. Chara itepe kwa sipari nguma kapuku. Kenteka iteke nguru shikature keye. Kero wefi.
Kawa 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 kawa.
Kero wefi.
Sawa 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 sawa. Tuwana.
Mudinga atishan kukabanda. Bana nkole wana suko kuka ulanda. Managers bangi ela chesta ulanda. Niga sigeni kasalanga. This quest to breathing. Shy D, bashimata bachilanga. Pew dollar, young beats pa mabanga.
Nabibura
Ipa sangwa makita. Ningoma Namasis. Ekubo kushana.
Exclusive from CK Music Promos.com.